yam ne jetati pawi silmaji chapantati do e Dakar yonti wakati nantinda on kabruji di
Aisha su
teddibe hedibe RFI fulfulde on calminama bismillah mon e jonde men kabruji gomu CDAO wadi ballal faade e Burkina Faso koto nuji ujune jeegom bawde temede joyi e chapande jeedidi e jeenay sereyal leydi ndi hebi ngama nyawndude cadeele nguura ko e lewru na yeburu e nde hitande laamu Burkina wadno namdal nyamande faade e CDAO gomu go holliti ene yaadi hen de nyamande foti rutete ko e lewru tatabur hitan ujuna jidi e nogay e tati hanki to leydi Mali sad yankobe CNT mbadi wote sariya patude e yubbinde sungoji e der leydi ndi sariyankobe temedere e sappo e joyo ngoti na njadi hen tato njadani e on sariya hewbe e wotbe sariyo kolliti ko dum tabande mawnde wonande leydi Mali kettoden nin jantore Moussa Oumar Bari
ko nyalawmo o fof be nyalli yewtude e biol CNTO o sariya ko ngam wawde yubbinde sungoji e der leydi ndi no hon sar tawado e CNTO no arta e ko sabi o wotani o sariya
lua o sabe wodum hunde wodunde nafa sanne leydi Mali na anni wadde woteji wodi sardi odu hunde wawnde fonditinde dum fa gasa wodi sariya odu an hawrani conseil national transition jonka men bi anni lam wada segila woteji din
e der o CNT ko be sardin ko be temedere e sappo e joyo hen tato ngotanani o sariya docteur Sanou Ouattara ko goto e mabbe
a propos de la loi
ko yewite kurel sungongo ko wadi mbido wote mi yadani hen sibu min jitti pellital matugol lisde Mali saha jondeji ngindigidi min jiwridi de hohobe lamgu e tarpeji mujjinoje sumgoji di kono kadi lamgu bittimin no fewi saha de heblani e bande sariya ko yewiti e sumgoji di
dum hadani sariya o wotede ete hebe jogi hen yakare buya sise kadi ko tawado e CNTO
je pense que les maliens peuvent
et bien yam bibbe mali fu e hani welto hande e do golle CNTO woni e wada e fa hande yi ande lo bere e durgol president Assimi Goïta e ministre jo mudon arande de sogal maiga jokku godu e do golle CNTO resani be
wadi hande lebbi mali no wuri e do yaggine CDAO gal pelital ko tabande heyre wonande mali bele dum wodan ko nafi e lural hakkune mabbe e CDAO jogibe wadde jonde nyande tati lewru jeede buru hitande o jondi den no gas edidi kodum namda
Lady Senegal sukaabe lundi yankobe rentube kawtal yewi askan wi kucciti hanki e dadibe be be doftaki yamirore prefet o en Ousmane Sonko yidirno ni njinchudindi suka goto mayi hen wodi jaggabe Sonko ko konun ko be chati galle mum ketanin jantore Fadima Sy
podondiral gal hakkunde laamu ngu e dental lundibe yewi askan wi faade subngoji sardiyankobe addi fitina e Senegal hanki Perefe Yamirani kono lundibe seppi hono Ousmane Sonko yidirno hay so tawi kanko tawtoraka sabu labi padi to galle makko fof ko uddenode sukabe wondube Ousmane Sonko puddi seppongo kono ciagal dum huibebe dañi hen lawul be jani e dow station total e dow yimbe be ganduda labi mabbe ala hen
min tampi toro presque wobbe hen nani en paddama hen wobbe hen gireje mu en den donka ta yide hen quoi affaire no tampi quoi wadi hen boyeja me gode wadi hen fiabe kaaje wadi hen fiabe kaaje he dum do ni baawo dal affaire no musi quoi hadi min fewndirade quoi
minen fo hande ligiamen dartim amin jaade dum do min gari ko hebde no min ballir jinnabe be ngura be ngone nafa mabbe tawoni minen hande ko min gari min dogde ga min piega kaaje bozamen nawe dum ala ko jarni minen ko wala min kuli hande kam no dum woni situation o fewani
chukolel gorel wasi hen fitandu mum to legal koloban dido e ardibe dental yewi askan wi nangama Fadima Sy Dakar RFI
konun ko be etiopi hembari hotbe to gamme la hirnange worgo leydi ndi ben tuma ko jeyede murtube yanbe e wuro talata bennudo dum sabi mo gumu etiopi darani ngo hageji neddanke jornani dum konu ngamma woppide oromo hono ola gomu murtube diwan oromia burdo hewde yimbe e der leydi ndi lamu ngune jaggiringo gomu kuliyankobe gila lewru joyebur hitande ujunaajidi e nogay ego rejo Ukraine Volodymyr Zelensky weltinima Bruxelles e ko yaadi Ukraine wona jamowo jonde to fedde kawtal leydi Europe ko kabaru beldo wonani leydi ni e saha mo ganduda Severodonetsk nani e bomboje e Russie ma en garten buri labde e kabruji meden na padi teddube hedibe on jarama e ketugon